Shelly Salam, Kampala,
okay.
Nairobi,
Kuala Mona, the East yeah. Africa.
This is Chiri Benzino, Katagi, Katagi, Katagi. Baby, na ni yacha hoy hero bamba chando na baki hoy isuna vyonga uri vyova na bokuti zamazili pantara sike ni kata ukatamba utali panya ni kosera mido wa kwa kweri ndeni na kupenda sana na
ni yacha hoy na bukata baka mina jisika
yacha hoy ni yacha hoy ni yacha hoy hoy
na ni yacha hoy na bukata baka mina jisika
na ni yacha hoy
Nimependa hiyo mendoko ya baka unavyo move na mikuwa juma na fuata Nimependa body lako lipyo kata unalangi flani na siri ya kutakata Unacha hoy unavyo tingisha tingisha katika katika unavyo chizisha tingisha Na baki hoy unanyo chizisha chizisha Sigari gata vicha chavila to jipichisha Nawe nawe nami mbongumi upo wepeke hani Sioni mwingine wakumtamani Zaidi yako unenipa maishani yeah. Taka mapenzi baby kwako Taka mapenzi baby moto moto kwako kwako Nataka mini wepeke kwako Niwepeke na iyo wakuse mapenzi
Nani acha hoy Unafukata mbaka minajizika
Uniacha hoy Uniacha hoy Uniacha hoy, hoy
Nani acha hoy Unafukata mbaka minajizika
Nani acha hoy Uniacha hoy Uniacha hoy
Together one more dance, it will jangle one of these and that's on that. We're going to know. We're going to know. Together one more dance, it will jangle one of these and that's on that. We're going to know.
Kino na batikisa, pige na tatanisha Kino na pagawisha, toto kama weyo Hakuna kupananisha Nimedata, hajisu na vekata Matozo na kupata, hapozi za kunyata Simzima, hero na wenzani ya pima Kinyamwezi, unikupala mwezi Unapeteza tatanisha